burapre.com.
777 kodi ye. Ni supernova MC.
It's Kel Music.
Yalla yalla bizin about me turn up, we turn up. Yalla yalla bizin about me turn up, we turn up. Well, well, turn up.
Santana baby.
Yalla yalla bizin about me turn up. Yalla yalla bizin about me turn up. Oya pombe, pombe, kaka usinywe sana utazingua. Oya pombe, pombe, jamu kizidi utakuwa. Oya pombe, pombe, kaka usinywe sana utazingua. Oya pombe, pombe, jamu kizidi utakuwa. O jamani, jamani pombe, zina tabia mbaya. Una jana nimelewa mixa nimekamata malaya. Oya jamani pombe, kwanza sina gadaya.
Ukinywa kilewa sasa kisone haya.
We wanangu, piga kofi moja kwa pombe yako. Makofi mawili kwa utamu wako. Makofi matatu kama unaikubali. Piga makofi mengi kaka kama ujue. Weka kaka jalewa, simama mguu moja. Dada kamoja lewa, wetikisa moja moja. Kaka kamoja lewa, simama mguu moja. Dada kamoja lewa, wetikisa moja moja. Sijaona po moja moja dada. Moja moja tena. Moja moja dada. Moja moja sijaona po moja moja tena. Moja moja dada. Moja moja tena. Moja moja sijaona. Sijasikia.
O jamani twende mbele nioneshe kama mayele. Bidada kudi nyuma zibaji choka kagele. Hapo hapo twende mbele usiwe kelele. Toka na watu mimi wanangu mpige kele. Para we piga kelele, kelele, kelele. Meseja mpia kelele, kelele, kelele. Wanangu piga kelele, kelele, kelele. Meseja mpia kelele, kelele, kelele.
Ndogo fanani yaba.
Oh yeah.
Busy.
777 kodi. Ni supernova MC. Nikiwa na we mwanangu semedo eh. Molo mbakada, we mwanangu timaya.com. Wanakubali la ubishi tu.